Ouais, mais n'a pas c'est la musique qui s'applaie.
Allez, adieu, Jack. Ana kweta kama bwana Yesu.
Leze.
Na kweta kama Jehova. Wasio kupata magari bure.
Wesisi, utachomwa vibaya wewe.
Lete usela hapo mwana kuchare mtaburu.
Chare.
Tunapiga gan, 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 gan. Piga gan, 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 gan. Shuti, shuti. Gan, 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 gan.
Chaguani chukue simu yako kuparasa au ni kupiga risasi.
Wajama ni piga panga, ondoka na koba, we akilisha unampiga risasi. Piga choka, ondoka na bala, we akilisha unafyatua risasi.
Unafyatua risasi, fyatua risasi, fyatua risasi, fyatua. Unafyatua risasi, fyatua risasi, fyatua risasi, fyatua. Chale.
Wanakaba na mapanga, panga. Shuwa gina tunakaba na gang gang. Tuwa mani sinje kapatuwa kogi swan. Unijue kwan, unijue kwan. Jala bari na pitega bioka malukan. Paga na chupan, paga umandan. Maokoto tunagawani ya kanisan. Tunagawani ya kanisan. Noma kajan, 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 kajan.
Yo shini koke kaiti.
Nakubali sana manangu banya bosi. Nakubali sana manangu IK.
Ini wizikani.
Leto usela manangu chanki supplier.
Chuboi.
Hey, 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 bitch. Toka bele sifa give me utupo this. Sela paka kufa yani follow me this. Kila tambo lina penda gami ibilis.
Najua cha ukati, utapeta na ukari. Na hiko kitu kuwa takipigia msumari.
Uwe, uwe, tuwa paswe di sa tambo lako ili
hapa. Hala, sesu na palasha, palasha, mbona paswe di si yaba wana.
Uwe, nikiona pala, najisika tip, 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 tip. You on a block and I just get tip 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 tip. Put your money in your pocket, go. Put a new bazaar. Come a diamond and you put the echo no bow. Your pocket, go. Put a new bazaar. Come a diamond and you put the echo no bow. 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 The echo no bow.
Be number Sierra Media.
Gonna be again. Gan, 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 gan. Gonna be again.
Oya nangu, oya masela. Eka matamda da yoyote vende kula na uri yako. Na wewe unamla.
Kama tano kula na uri, kula na uri, kula na uri, kula. Kama tano kula na uri, kula na uri, kula na uri, kula. Jemani mkabate unampiga kijiwe. We mkabate unampiga tofai. We mkabate unampiga kakeo. We mkabate unampiga. Unampiga kakeo. Napiga kakeo. Napiga kakeo. Napiga. Piga mafia keo.